aya ni amakuru nkesha uyu vice president ndoke ikiza gihari nta uri buze kwitwara mu ngoma ngo wantango byacitse ngo ka uyu reka dushyirema uyu ni vice president Kiyovu ati Buruseli abantu bakize ati Kiyovu Sport yatanze yakije abantu Buruseli bakize umva na kandi
ni match mwakiriye gute gutsindwa na Gasogi muri insina ngufi kuri Gasogi
eh urakoze kumbaza icyo kibazo ntago turi insina ngufi kuri Gasogi uretse ko nanje kubyakira byananiye hari ibintu byinshi byihishe inyuma y'iyi match ku buryo nanje ntabyumva neza ntago twese tuzi bibera mu mpira wacu tuza ama equipe uburyo ahagaze ntago Kiyovu Sport ubu tuvuga nari equipe yo gutsindwa na Gasogi nkaba rwose mfite abafana nemeranywa nabo ko iki kintu gishobora kuba ari match ikitsinde nkuko byavuzwe kuko biragaragarira mu mpira w'amaguru mu Rwanda njye n'indimi kuvuga ngo umutoza yahagaritswe kuvuga ngo hari ibyakurikiye hari inama nyinshi twakoze imbere y'iyi match hari ibyo twemeranyijweho imbere y'iyi match si ibyo byakurikijwe ntabwo rero nemera ko turi sinangu fi kuri Gasogi ahubwo ndi muri bamwe bashobora kwemeza ko iyi match iri fixing
twagiranye ikiganiro nabo kirambuye